Abe kitongole ekyebibuuzo ekya Uganda National Examinations Board bali kusaba gavumenti eyongezeeko ku mpiiya okuyamba abalikolanganga mu emirimu eyo baba bagira okukola omuli n'ab'ebyokwerinda nga bali kukuuma mu ebibuuzo ebyeiwanga nga kino n'ekidde okuyamba okumalawo omuzi ogw'okwibira nga bali mu maaso g'akakiiko ka Paalamenti ak'ebyendegereza n'ebyemizaano okuba nga bwawaye okukuba alipoota yeebwe ku bigemagana ku byebyeba bya bajeti y'omwaka ogw'2026/2027 Executive Director w'ekitongole kino ekya UNEB Daniel Odongo yakubye ati omuzi egy'okubanga okuyimbira ku biri bwakweyongera bwa bweyongere kiri kuvanga kubanga obupya bwe bali kuwanganga mu bano bakalondoezi ba invigilators n'ab'ebyokwerinda bunkudyulina okubanga busobola okubeemerezaawo ab'amasomero baabanga babadondola bwa budondola okubagemenkerezanga mu bupiya obunkudyuli ti babakozesa byebenda Odongo ni ngali kwanukulamu ebyaba MP abatyama kukakiiko kano okuli Michael T. Muzigu ng'ono ni MP owa Kajala ni Kayemba Solo owe Bukomansimbi South abasabye ab'ekitongole kino ekya UNEB babe nga bagemera muwala ni poliisi bavunye mu bene masomero abali kumalanga bayibira obw'ebibuuzo bano babage mu bwabibuuzo bwa biyaka okuwula obw'okutyamyanga mu abaana ati kayibaire mu batyame bwa mwaka bwa muyakirira Odongo yakubeera abakakiiko ati ab'ekitongole ekya UNEB bazira bukumu buvunya n'owaire kuwagabira n'okujja okuba ati batwala bano bene masomero mu mbuga dha kooti abeenyigira mu kwibira ati ayibagezezaaku bwa kinene okubona engeri gye basobola okuyamba mu bano bakalondoezi era nga eriyo nti badayirekita ab'amasomero 20 okuli ne bano abalambuzi ab'amasomero baabo babayigwireku emisango mu mbuga dha kooti.
Because to apply the law, there must be litigation. Those people who cheat exams, you have failed people. Even if we increase their remuneration, we shall not change their behavior completely. Some of them are naturally corrupt from their genes. So how shall we handle those ones?
So in a way, you are supporting him that we need to give him adequate funds?
Yes. But
if you
give more money for even litigation, people must be arrested and the law must be applied. So how, where do we put that money? Give us an area where we can put that money so that we get the money also to make sure we take